Walete marafiki zetu, twende nao sawa. Walete mashabiki zetu, twende nao sawa. Walete waje kwetu, twende nao sawa. Walete hao ndugu zetu, twende nao sawa.
Toka enzi nasema hailipi Paka sasa na konga mashabiki
Nilichelewa
Ona wana jiuliza Na vyo waumiza Na wakimbiza Na ngata na kupuliza Bato mengi watajiuliza Au nyujiza Na wakimbiza Na ngata na kupuliza
Oya wananguwe Nindo raisiwe Nailindo gomalen Lisikizeni Oya wananguwe
Walete marafiki zetu, twende nao sawa. Walete mashabiki zetu, twende nao sawa. Walete waje kwetu,
twende nao sawa.
Walete hao ndugu zetu,
twende nao sawa.
Wacha tukoshe mtima,
tuna enjoy, tuna celebrate.
Every day si tuko happy,
tuna enjoy, tuna celebrate.
Wiki, mwezi, mwaka mzima,
tuna enjoy, tuna celebrate.
Hatuna jokes si tupaloki,
tuna enjoy, tuna celebrate.
Season hii ni mwendelezo yeah. Mana life ni kukaza siyo tezo
yeah.
Kikubwa ni kusambaza upendo Sifuge fuge chuki bada fata melekezo Nana tajifanya au siki umziki Legura mbaga VIP au PP Tushaka mata kikiti na leo si uko na master ndo MVP
Maisha ni safari Tumetoka mbali Tumepewa kibali Wacha tu celebrate
Maisha ni safari Tumetoka mbali Tumepewa kibali
Walete marafiki zetu, twende nao sawa. Walete mashabiki zetu, twende nao sawa. Walete waje kwetu,
twende nao sawa.
Walete hao ndugu zetu,
twende nao sawa.
Wacha tukoshe mtima,
tuna enjoy, tuna celebrate.
Every day si tuko happy,
tuna enjoy.